Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 70. Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Furaha. Siku ya furaha. Leo ni Jumamosi, siku ya furaha. Mpango. Una mipango yoyote? Tena, una mipango yoyote? Sinema. Twende sinema leo jioni. Ngoma. Halafu tutakwenda ngomani. Haya, halafu tutakwenda ngomani. Ndiyo, mimi napenda ngoma sana. Kucheza. Dansi. Siwezi kucheza vizuri. Mimi pia, ijapokuwa siwezi kucheza vizuri.
Dialogue for fluency.
Leo ni Jumamosi, siku ya furaha. Tena, una mipango yoyote? Twende sinema leo jioni. Haya, halafu tutakwenda ngomani. Ndiyo, mimi napenda ngoma sana. Mimi pia, ijapokuwa siwezi kucheza vizuri.
Exercise 2A.
Saturday. Tutajaribu kukutembelea Jumamosi ijayo. Saturday. Tutajaribu kukutembelea Jumamosi ijayo. Sunday. Tutajaribu kukutembelea Jumapili ijayo.
Exercise 2B.
Friday. Hamisi amekuwa hapa tangu Ijumaa. Friday. Hamisi amekuwa hapa tangu Ijumaa. Saturday. Hamisi amekuwa hapa tangu Jumamosi.
Exercise 3A.
Utakwenda sinema Jumamosi ijayo? Hapana, sitakwenda. Utakwenda sinema Jumamosi ijayo? Hapana, sitakwenda. Utangusha sahani zote? Hapana, sitaziangusha. Utamwaga mafuta? Hapana, sitayamwaga. Mafuta yatamwagika? Hapana, hayatamwagika. Utaharibu kalamu yangu? Hapana, sitaiharibu. Kalamu itaharibika. Hapana, haitaharibika.
End of Unit 70.